usefilile ngaba namajita ngiso senjimile ingozi ingozi seyisukile vele nangasithembi ngeke uphumelele usha everyday every night no sleep 16 feet ngiphethe namanyora akuduka sengifike asekufika umenlinga lijabulile bathi ubuti wamasiko usefikile ngaba namajita ngiso senjimile ingozi ingozi seyisukile vele nangasithembi ngeke uphumelele usha everyday every night no sleep 16 feet ngiphethe namanyora
ngiyakutshela amakosti uma ngabo nenkinga sokufaka amaphuzu phela sijimile siphethe nabomamasi ishube kwangempela ntwana ongazodlala ifa uzembi kumele uyehle kusese-eli bethe amajita phela sipushe isikorokoro ukuba nifika eli before kuba late sifuna amanyora phela sihlalengane bethe amasupa ngiyakutshela amakosti uma ngabo nenkinga sokufaka amaphuzu phela sijimile siphethe nabomamasi ishube kwangempela ntwana ongazodlala ifa uzembi kumele uyehle kusese-eli bethe amajita phela sipushe isikorokoro
Lo Mandela angafikise kuleli